les femmes du Mali.
Imade odo cooperative e huntande hore sifa ngurdam e kagne kabaru kebe rawo nyono gote ardibe be kulubali fatimata suko sediki do en fabaaji dibi kebi
angon ko ziki maya
ONG Alpha Lock hawrini min minerobe be le waldende sona dun arande homo fu e hore mum projet o formi min no gollirete ne min puddata golle o midan potuno rewbe temdere ka handen hewbe e mabbe fu yoppi golle o tiagal jande ne min janginande ONG o hokki min kake gollirdi beelitoji nyamduuji dun lati sababu wallude min sanne
ambe safna farakur need la
goto eti allaji bi jogi cooperative robe nyono yu kabaru lumo kulle kete mbaltade ewi boore fatumata samake goddo e horebe feddende wokal juno dum woni sugulam modo walde mabende
ambe feminu bayina
dem baylita nyamduji kewdi jaba won hen serembe tigadege e kanyi bonbon ngaji arande miden kebanno hen tino codobe an yura tetteji di fu ka handen midan sulle nabude jaguji amen lumo wana do enna dun hani sottede ka an hani nabirede heddere segu bam e kanye Senegal
600 an goyara
be dadi idiotology rafundenago dun mata masanne ele rafirivere demal rawanen sabi dun jati nyamriji yogaji hebataki ebi jara fatmata jassara kuni do kabaru kesu feddende
sanemba ko era dro
ngonga codo be ngarata sanne kam mi gonti dalla hemde jagu o kamari rafindenago godudo o demobe be kebata remude le dubi jabbidi jaba an hewle lumo ngo hikka kilo jaba yi fa e chabande jeddi tawe rawani an wonno e chapa
betadi e weltingol kulle kecce cooperative o ana ekintina dum no surubaɓe banggal ñohugol kadle ele centre mabɓe lollirɗo Tara Bouare woɓɓe dum noon ekintine kabaru suugol kadle Moussa Mali gonnoɗo ñono heɓani ɗum sijotamani